dalkun labaati dhorsani burbur ha ka jari wa bacdeegna niman khawaarij ee diinta islaamka ku been sheegada waa muddo 10 sano ka dhaw dalka haysadi ee dadkaas yooga ee keeko ilam isade malku ku guuleysada kor ciidamada wali ka guuleysadeen deegaanada ciidamada lagu toobar in nabad ka nagan degmooyinka dhan nabad in ka nagan oo degmadu bay dhawaan koreeyto ee siyeed todobada degmada ciidamada la ka toobar in nabad ka nagan may kiigi doone deegaanada meelo ku baxsano duurka insha Allah taala tan dan dareerno adawgu mal in ku hir doono godi goof meel buu sugalo ciidamada geesiyalkeena oo israakiil geeka aan mahad naga dadaalkii wadaan adawgu iyo kula dirrahayaan.